Ilunge lo elilodwa lokuba semnqubeni. Ibe yinto encinci bendingayilindelanga nayo. Mna ndisazi ngokuhlwa nje ibubusuku bomthendeleko. Bendihlala ndithanda ukuba ndikho naphi na ukungena kumthendeleko. Ngenxa yokuba uyi ndicinga ukuba onke amaKristu kufuneka alindele ngolangazelelo ukuthatha umthendeleko. Kuba uYesu wathi, ukuba nithanga niwudle, aninasabelo nam. Ngoko ke kuli kusoloko kulilungelo elilodwa elikhulu ukungena emnqubeni. Ngoko ngokuhlwa nje umzawane uNeville ebebutshothorha kancinane nje kwaye ethande ukuba ndingathetha nebandla lethu. Ndamxelela ukuba ndingakuviyela ukwenza njalo. Ndingathanda ukwazisa kwakhona ukuba ngomso ebusuku yintlanganiso yamadoda amathenjwa ngomso ebusuku kunye noosomashishini balapha ebandleni. Kwintlanganiso yabo yarhoqo ebusuku ngomvulo kunye nesabo banesigqibo ekumele basenze kunye nonokontraka. Icinga ukuba nonke niyaqonda ukuba amaphepha ethu adlule kwaye siza kukwazi ukwakha icawe kwaye ke iyahamba kwaye iya kuqala mhlawumbi kule veki. Icawe iyaqala unyuka kule veki ngokokwazi kwam. Kwaye basala ngaloo nto apha eJeffersonville kodwa saya e-Indianapolis kwiphondo kwaye basinika imvume ngoko siza kuyakha. Kwaye ke iqala mhlawumbi kule veki izokwaziwa emva kwentlanganiso ngomso ebusuku. Kwaye emva kwentlanganiso ngomso ebusuku ukuba abaqali kule veki, ukuba kukho into eyenzekayo unokontraka akakwazi ukuqala kule veki ngoko uza kuqala kwiveki elandelayo. Kwaye kule mpela veki izayo ngomgqibelo ebusuku ngecawe kusasa nangecawe ebusuku kwiveki ezayo kulo mgqibelo ulandelayo uzayo nangecawe. Inkosi Thandile, ndifuna ukuba nomhlangano ontlantlontathu kwakhona njengoko senzile kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo uze emva kokuba oko iya kuba ngumgqibelo ebusuku kwaye emva koko ngecawe kusasa kuze emva koko ubusuku becawa kule ilandelayo iya kuba ngomhla weshumi elinesithathu kunye neshumi elinesine kule nyanga. Ke ngoko abanye babazalwana kunye nam siyemka emva kwelo xesha ukuya ngaphaya eColorado uhambo lokuzingela. Emva koko sibuye ukuba umnquba wakuba ugqityiwe. Ukuba yintando yenkosi ndifuna ukuthabatha mhlawumbi iveki epheleleyo phambi kokuba ndihambe kwakhona kwimihlangano ndibe namatywina asixhenxe esityhileyo ngaphambili nje njengokuba sasinazo izigaba ezisixhenxe zebandla ngoku ngamatywina asixhenxe okulandela oko. Kwaye mhlawumbi malunga neeveki ezimbini okanye ezintathu ezizayo kuba ndicinga ukuba babanga bona ngamadoda abaza kuthi bawabeke kuwo banako singawakha umnquba kwaye sibe nawo malunga neentsuku ezilishumi okanye ishumi elinesihlanu into enjalo. Ngoko ke siza kuba negumbi lokuhlala apha malunga nabantu abaphindwe kabini esinabo okanye kathathu mhlawumbi abantu abaninzi kwaye leyo yindlela endandilindile ngayo kwade kwangelo xesha ngokuba ngomgqibelo nangecawe yokugqibela bekusoyikeka uyazi abantu babemi apha phandle ngentsimbi yesibini emva kwemini ukuzalisa umnquba phambi kokuba ibandla libe nokuvulwa. Ngentsasa elandelayo ngentsimbi yesihlanu umongikazi uhlala ecaleni kwam evela phezulu phaya wathi kwakukho abantu nje abamise konke ukujikeleza umnquba ngentsimbi yesihlanu kusasa ke baze ke abantu bakuba bengenile akukho ndawo kwaye bayadimazeka baze bemke kwaye ke abo bemileyo kwaye bafumba kwaye baxinana ezipasejini baziva bexinene nayo yonke into kwaye ndibona abafazi bemiphaya bebila uyazi ngolo hlobo nombilo ubaleka kubo kwaye enye indoda yancama yanikeza ngesayo umfazi othile isitulo kwaye ke iyakuma ide imilenze yayo ibe buhlungu aze omnye umntu ayinike uyazi kwaye ngolo hlobo kwaye kulusizi kunye noomama abanabantwana abancinci abagulayo nanjalo njalo imbi loo nto. Ke sizama ukukuphelisa oko ngoku ngokwakha umnquba omkhulu kwaye siya kuba nendawo entle apho abantwana ngelinye ixesha kwaye baphazamise njengabantwana abancinci belila. Ke siza kuba negumbi laloo nto ukuze oomama bangene futhi babone inkonzo kwaye isasazwe kanye kwigumbi kwaye sibe namagumbi esikolo secawa nayo yonke into icwangciswe ngendlela ekumele ukuba yiyo kwaye oko kuba inkosi Thandile kwenzeke ukuza kule veki izayo. Nonke nivote ngekhulu leepesenti kuyo ke siye sabambelela ngqo kuloo nto yabona ibandla lizimele into ethethwa libandla yiloo nto amathenjwa okanye akukho mntumbi amathenjwa wona nje umntu ngamnye ivoti umalusi yivoti enye nje libandla okokuba yintando yesininzi yebandla ukongama kwebandla ibandla lilonke liyathetha. kuko konke. Kwaye siyayithanda loo nto ngokuba asinabo oobhishophu namaqela olawulo okanye abaveleli okanye njalo njalo ukusixelela oku okuya okanye okunye ngumoya oyingcwele ebandleni othethayo. Ndiyaluthanda olo lawulo kwaye lulungile kakhulu. Kwaye ndabuza ingaba nonke benifuna ukulima side sibe nento eyaneleyo yokususa umnquba ukuze sakhe icawa enkulu. Loo nto yayikwibhodi yamathenjwa kwaye yayingenakulungiswa ngamathenjwa. Baze ke bandibuza njengomveleli jikelele ukuba ndize ndibuze ibandla. Ndiye ndathi ke ngoku sinemali eyaneleyo yokwandisa ubungakanani becawa kwaye siyilungise ngokwahlukileyo nayo yonke into kunoko besinako. Ndathi ngoku singakwenza oko kwangoko okanye sigcine imali yethu side sifumane eyaneleyo yokubeka inkonzo epheleleyo entsha kwenye indawo. Kwaye siye sayivotela loo nto ebandleni kwaye yavotelwa ngamxhelomnye. Beka ibandla kanye ngoku kwaye yakha nje icawe enkulu ngoku kwaye siye sahlala kanye nokuya. Kwaye ibhodi apha eJeffersonville yasala yathi asinakuyenza saze sayiwela loo nto saya e-Indianapolis saze safaka iphondo kuyo. Kwaye emva koko bayibuyisela ilizwi lokuba qhubekani sinelungelo lendlela lokuyakha. Ke ngoko isixeko asinanto yakwenza nayo ngoku, liphondo elimelwe kukuyenza. Ngoko ke sinemvume kwaye unokontrakt unayo imvume esandleni sakhe ngoku kwaye ndicinga ukuba bakulungele ukuqala nangaliphi na ixesha. Oku ngomso ebusuku ukuba ikontrakt ithi ifuna ukuqala kwiveke elandelayo. Emva koko ndiya kuyeka nje imihlangano ukwenzela side singene kumatywini asixhenxe kwaye ukuba ikontrakt ayikwazi ukuqala kwiveke zayo ngoko ngecawa elandelayo ngomgqibelo nangecawa ndiza kuba nomhlangano ngaphambi kokuba ndihambe. Kwaye ke bendiza kuyenza ngale cawe ndaze ndafumanisa ukuba ngokuhlwanje bubusuku bomthendeleko. Ndiye ndayiyeka ngale cawe ngokuba isihlwele sinjalo awunakuthabatha umthendeleko ngokukhululekileyo kwaye ngoko ke xa sinebandla elikhulu singakwazi. Ngoku sinomongameli ozayo uyazi ukuba ndithetha ukuthini. Uye nje wasiwa kusapho lakwaHickerson kungekudala. Kwaye udade wethu ongumdlali wepiano ukuba unokuza asinike isandi esincinane kwipiano sikabangenise ukuba uyathanda okanye ingoma encinci yolo hlobo. Eli nene elincinane lilungileyo kusapho lakwaHickerson ekudala likhangelwe ixesha elide sele lifikile. Mfo mncinane olungileyo kakhulu kwaye kuqinisekileyo ulilitye elinqabileyo kwabakwaHickerson. Kwaye bonke bangamatye anqabileyo kuthi siyabathanda kwaye bangumntakwethu nodade wethu nene. Siyabulela ukuba nalo mncinci ozelelwe kusapho lwabo nto leyo eye yaluguqula ngokupheleleyo usapho. Kwaye ukuba bona utata nomama baya kuzisa lo mfo omncinane ngoku ukuze anikelwe. Ngoku isibhalo sithi bazisa kuye abantwana neentsana ukuze abeke isandla sakhe phezu kwabo abasikeleyo. Ngoku kukho abantu ehlabathini abakholelwa kwinto abayibiza ubhaptizo lweentsana kwaye oko kukuthi bathabatha aba bafo bancinane bangababhaptizi konke konke kuba bafefa nje ngamanzi kubo. Ngoku asikufumani oko naphi na eBhayibhileni apho bakhe bafefa nabani na abantu abadala kungasathethwa ke ngabantwana. Ke ngoko ubhaptizo sisivumo sokuba umsebenzi wangaphakathi wobabalo wenziwe kwaye iintsana ezincinci azinalwazi ngasona. Ngoko ke xa uYesu wafayo emnqamlezweni wafela ukuze asuse isono sehlabathi kwaye xa usana lisiba ngumntu kwaye lizalelwa kweli hlabathi awanasono esisesabo. Ke ngoko abananguquko banokuyenza kodwa xa ela igazi likaYesu Kristu lisusa eso sono. Kakade usana luzalelwa esonweni libunjelwe ebugwenxeni luza ehlabathini luthetha ukuxoka kwaye bangaboni ngemvelo kodwa igazi likaYesu Kristu liyayicama kushela loo nto. Kodwa xa usana lufika kwiminyaka yokuziphendulela kwaye luyazi into elungileyo nengalunganga ngoko kufuneka liguquke ngenxa yoko likwenzileyo. Isono salo ngoku sisono kanye njengoko luzalelwe esonweni sisono somntu. Isono ngoku sisono uAdam noEva abasenzayo kwaye oko kwayekwa nguThixo. ngegazi likaYesu Kristu. Ko usana alunazo izono zokuguquka kuzo, lude lone, emva koko lumelwe kukuguquka, yabona. Kwaye xa luguquka, ngoko lixesha lokubhaptizwa, kwaye ngoko lubhaptizwa ngokuntywiliselwa. De kube lelo xesha silandela imiyalelo yeBhayibhile ethi, bazisa abantwana kuye ukuze abeke izandla zakhe phezu kwabo abasikelele. Lo mzali uthandekayo ngokuhlwa nje uzisa olu sana luncinane kumalusi kunye nam ukuze lunikezelwe, kwaye bavakalelwa kukuba ukulibeka kubameli bezandla zikaKristu balibeka ezandleni zikaKristu. Ngoko ngokholo sithatha usana siluse kuThixo ukuze sibe nombulelo ngokuluzisa apha, size simcele uThixo alusikelele, nto leyo esiyibiza ukunikelwa kosana. Ngoku uyazi ukuba bendiya kuba njani ngabantwana bam. Ndinentombazana encinane ebuqhaqhawulini ngokuhlwa nje, kwaye yanikelwa enkosini apha esiguqweni. Ndinenkwenkwe encinane nentombazana ehleli phaya emva ngokuhlwa nje engekaze ibhaptizwe, omnye ishumi elinani bendithetha naye ngayo namhlanje, uSara, ukulungiselela ubhaptizo, kwaye uYosefu uneminyaka esixhenxe kuphela. Ngoko usemncinane kakhulu malunga nalo okwangoku, kangangokuba ukuba uyalunqwenela. Kwaye athi uThixo ebeyibeka entliziyweni yakhe bendiya kuyenza ngoko, kodwa njengeentsana ndibanikezela njenkosini, kuba leyo yimfundiso yesibhalo ngalo. Zanu Neville, ukuba ungaphuma nam ngoku ukuya kule nkwenkwe ilungileyo, bendisoyika nguHolly Law. Holly, ehe, Holly Junior. USteven Holly, ewe kulungi, oh, bendiba ulele. Leyo indalo yohikasi, nantoni na eyenzekayo. Ikhe ndambona ngenye imini ngathi umongameli kunye nanjalo njalo, kwaye kakade yayincinane kakhulu loo nto kuye. Kabona thetha ngaye njengomongameli wenza kanjani. Ewe, ndiyazi ukuba oko umiselwe ukuba bubutyebi kuye nawuphi na umama ohlonela uThixo. Ubungaye kucinga njalo, imnandi kakhulu. Kwaye ngoku Zanu Hikasi noDad Hikasi, njengomkhonzi kaKristu, njengomalusi wenu, thabathela olu sana ngokholo ezingalweni zikaYesu Kristu, yena lowo eninqwenela ukulibeka ezingalweni zakhe. Masithobiseni iintloko zethu njengoko umalusi kunye nam simile apha nezandla zethu zikwisana. Bawo wethu wasezulwini, eBhayibhileni bazisa kuwe abantwana abancinci ukuze ubeke izandla zakho phezu kwabo ubasikelele, kwaye ngenene Nkosi basikelelwa. Kwaye ngoku ukulandela umzekelo wakhe, izinto owazenzayo, sizamile ngokusondeleyo Nkosi ukufunda iBhayibhile nokulandela umzekelo kanye njengokuba wenzile. Kwaye lo tata nomama umzalwane nodade weKhasini, abafundi bethu abathandekayo apha emnqubeni, bazisa kuthi le ntwanana incinci yovuyo oyibekileyo kwinkathalo yabo iphuma kuwe Nkosi. Ubanike lo mntwana, kwaye ngoku banqwenela ukunikela ubomi bakhe obuncinane kuwe ukuba bube yinkonzo kuwe. Uyathandaza ukuba usikelele lo mntwana ukuba uya kumnika ubomi obude, wanga angaphila ukuba kunokwenzeka abone ukubuya kweNkosi. Uyathandaza ukuba uya kumsikelela naphi na apho akhoyo, wanga angakhuliselwa kwikhaya lamaKristu njengoko wathe wazalelwa kulo, kwaye wanga angaqhubeka kweli khaya, banga utata nomama bangaphila kuze babone usana ekulipitini ukuba kunokwenzeka. Shumayela ivangeli, bangathanda ukulubona ngolo hlobo bawo kunokuba kwi-itrone kwi-White House okanye naphi na kwenye indawo, kuba bangabakhonzi bakho, kwaye banqwenela ukuba ubomi bomntwana bube kukunikelwa kunye nentsikelelo emsebenzini kaThixo. Ngoku ndiyathandaza bawo ukuba usikelele umntwana, kwaye lwanga ubabalo lukaThixo lungaba phezu kwakhe, kwaye wanga angaba ngophilileyo kwaye onwabe bonke ubomi bakhe, kwaye wanga utata nomama bangaphila kuze bambone khulu. Siyacela kwakhona msikelele lowo simsikelelayo egameni lakho. Kwaye ngoku Steven Holland Hickerson omncinane, ndikunikela kuYesu Kristu ukuze iintsikelelo esizicelileyo zibe nokuza phezu kwakho. Yiba sempilweni womelele zolwane wam omncinane, kwaye wanga ungaphila umzukise uThixo egameni likaYesu Kristu siyakucela. Amen. Thixo akusikelele, Thixo anisikelele nonke, olulunge kakhulu usana.
Where we'll never grow, never grow, in the land where we'll never
ayisayi kuba into emangalisayo, abancinci baya kuba badala, kwaye abadala babe bancinci. Oh, akumangalisi oko, kwaye asinakuze sigule okanye singaze sibe nalusizi okanye singaze sife. Ngoku iinkonzo umzalwane Neville uzazisile, ndifuna ukwazisa ngoku kananjalo balaa mhlangano ningawulibali kunye nemihlangano athe wathetha ngayo kananjalo. Unkosikazi Ford obeqhele ukuza ebandleni kwiminyaka eyadlulayo ndandisandula ukumsa kwintombi yakhe kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, kwaye unama-80 eminyaka obudala, kwaye uye kuhlangana nenkosi Phezolo ngentsimbi yesibhozo ndiyacinga, kwaye iinkonzo zakhe umalusi kunye nam siza kuzibamba kwicawe yasekhutsi olwesithathu ngentsimbi yeshumi, ngentsimbi yeshumi olwesithathu ozayo. Unkosikazi Ford, unkosikazi ndicinga ndiyalibala ngubani elakhe, Levi, unkosikazi Levi Ford. Yethu lowo ngumama kaLloyd Floyd ombonayo kwincwadi yam ukuba wayeza kundigcinela laa suti yeBoy Scout ndaze ndafumana umlenze omnye oseleyo. Ngoku lowo ngumama wenkwenkwe leyo, ngoko ndamnyusa ngenye imini ndathandaza kunye naye usizi le nto endala, kwaye undulukile ukuya kuhlangana nenkosi uYesu. Ngoku ukuba inkosi ithandile, ndinento apha endinokwazisa ngayo inkonzo ukuba beza kule veki izayo kuba ndibabeke apha okanye bendicinga ukuba ndiyenzile malunga nento ebendiza kuthetha ngayo ukwenzela ezayo le nkonzo izayo yeveki elandelayo. Kuba ndacinga ukuba ndiyibeke kule ncwadi, andazi nokuba ndiyifakile okanye hayi. Ewe nantsi, inkosi ithandile, ngomgqibelo ebusuku ndifuna ukushumayela ngomxholo othi kutheni indoda enye iphembelela ubomi bomnye, kwaye kusasa ngecawe ndifuna ukushumayela ukuthweswa kwepiramidi, kwaye ngobusuku becawe ndifuna ukushumayela ngomkhokheli wam, umxholo umkhokheli wam ngobu busuku bangecawe izayo. Ngoku yanga inkosi ingasikelela ezo zinto, kwaye indincede njengokuba bendiphumile kunye nomxholwana nje wokuzithabatha. Ngoku ngokuhlwa nje sifuna ukukhawulezisa sibe nezinto ezimbalwa, phofu ke ndineleta apha esandula kungena ngeposi njengoko uBhili wayithabathayo kumzuzwana odlulileyo yokokuba abathile abazalwane baseMichigan, kwaye oku kuvela kumbutho wabalungiseleli onezinto ezininzi, yiloo nto eyenza izinto ziphixana, yabona, kokuba babanga apha ukuba abazalwane abathile phaya phezulu abathi ndabathumela phaya phezulu, yaye bashumayela ukuba amadoda afanele abashiye abafazi bawo aze azingele amaqabane awo okomoya, kwaye ukuba andinampazamo ngokupheleleyo ukuba akukho nto, kwaye ezinye zezona zinto zoyikekayo wakha waziva, kwaye umbutho wabalungiseleli uyifumene, kwaye bandibhalela ileta ngayo nokokuba ibathumele phaya phezulu, kwaye ibangela ukubhideka okukhulu, kwaye abanye kubo beprofeta besithi indoda mayimshiye lo nkosikazi ize imke itshate laa nkosikazi. Ngoku eli bandla liyazi ukuba asimelanga ubuvuvu obunjalo obulolo hlobo. Siyakholelwa eBhayibhileni, siyakholwa ukuba xa indoda ithabatha umfazi leyo yinkosikazi yayo, kwaye kukufa kuphela okunokubahlula, yiyo kuphela. Asizikholelwa izinto ezinjalo ezinjeya, asikholelwa kuthando lwasimahla kananjalo, asikholelwa kwezo zinto, sikholelwa ngokupheleleyo eBhayibhileni, kwaye leyo yodwa. Ngoko ndiza kuyifota nje ikopi yale leta ndize ndinikele impendulo yam kuyo, ndize ndiyifake koolinda ixesha, kwaye kuyenza loo nto ndiyathemba ukuba iyakwenza nakanjani na iphendule kubo. Ngoku ngokuhlwa nje kanye phambi kokuba sivule isibhalo, masithethe nenkosi yethu.
Our Heavenly Father,
bawethu wasezulwini, sisondela kwitrone yakho yenceba egameni lenkosi uYesu, lo wamkhulu wehla evela ebuqhaqhawulini ukuza kucombulula kuthi ubutyebi bobuncwane bukaThixo. Sikubulela kangakanani ngalo Yesu mkhulu owayesisibonakalaliso sikaThixo esenziwe buqu kuthi, kwaye ngaye sihlangulwe kwizono zethu, kwaye ngoku sidlule ekufeni sangena ebomini ngokuba siyakholwa kuye. Kuba kubhaliwe ngaye ukuba wathi, lowo uwevayo amazwi am akholwe ngulowo wandithumayo unobomi obungunaphakade, kwaye akayi kuza emgwebeni kodwa udlule ekufeni wangena ebomini. Sibelela amazwi akho ngobu busuku, Nkosi, kwaye silapha ukuze sithabathe umthendeleko njengexesha elifutshane. AbangamaKristu abemi bobukumkani abangamadlelane baya kuhlanganisana ngasesibingelelweni, kwaye phaya baya kuthabatha oko sikubizayo umthendeleko, inxalenye encinci yomthendeleko othe wena wasishiyelela ukubonisa ukuba siyakholwa ukuba wafela izono zethu wabuya wavuka kwakhona umhla wesithathu, kwaye uyaphila ngonaphakade, kwaye sikwenza oku ude ubuye ngokwezibhalo njengoko siyalelwe. Zingcwalise iintliziyo zethu kwiingcinga ezimbi nakuko konke esikwenzileyo obekuchasene nentando yakho enkulu. Bawo sixolele, kwaye usinike ubabalo lwakho ngokuhlwanje. Siqhekezele ngoku isonka sobomi elizwini njengokuba silifunda kwaye sithetha ngalo. Egameni lenkosi uYesu siyakucela, amen. Ngoku kwincwadi yesithilelo, ukuqala ngomqolo omnye kuphela, ngqwenela ukufunda umqolo wamashumi amabini okanye umqolo wesinye yesahluko samashumi amabini.
And I saw an angel come down from heaven.
Ndabona ingelosi isihla iphuma ezulwini inesitshixo senzonzobila nomxokelelwano omkhulu esandleni sayo. Ngoku inqwenela ukuthetha ukuba kuya kuba njalo kubantu ngayibiza isicathulwa ukuphuma koku okanye izobe umxholo ophuma kwesi sicathulwa, ukwenzela imizuzu engamashumi amabini okanye engamashumi amabini anesihlanu ezayo. Ndingathanda ukuyibiza ngokuba isitshixo somnyango. Ngoku andinqweneli ukuyenza izitshixo ngokuba uPetros wanikwa izitshixo zobukumkani, kodwa ndifuna ukukubiza oku isitshixo somnyango ukuze ngoko kamsinyane emva koku ndinqwenela ukunika ukuphawula okumbalwa ngomthendeleko phambi kokuba siwuthabathe ngokuhlwanje. Ngoku isitshixo ndiyaqaphela apho njengokuba sifunda ukuba le ngelosi yehla ivela ezulwini inesitshixo esandleni sayo. Ndiyakholwa ukuba sisityhilelo ishumi elinesithathu okanye ishumi elinethoba sifumana kwakhona enye ingelosi isiza nesitshixo, kwaye isitshixo kukuba injongo yesitshixo kukuvula into ethile, into ebitshixiwe okanye into ekufuneka itshixiwe, kodwa isitshixo sinikelwe ukwenzela loo njongo. Ngoku zininzi iintlobo zezitshixo kuba sineendlela ezininzi zokusetyenziswa kwezitshixo. Kukho izitshixo zoovimba, kukho isitshixo sendlu yakho, kukho isitshixo semoto yakho, kwaye sizibiza ngokuba zizitshixo, kwaye zizitshixo, kwaye zinokuphindaphindwa duplicate amaxesha amaninzi okanye endlwini phaya ngamanye amaxesha kunokwenziwa into esiyibiza sisitshixo esivula iindawo ezininzi. Ngamanye amagama sisitshixo esenziwe ngohlobo lweentsimbi zocango isebenza kuyo ethi ijije iqhaga ngendlela ethile, kwaye siphantse sivule naluphi na ucango sibizwa isitshixo esivula iindawo ezininzi. Sisakhelo sezitshixo esivula iindawo ezininzi, kwaye sinokuvulwa ngaloo ndlela ngezindlu zethu okanye kwiimoto zethu, zinokuphindwaphindwa. Kwaye ke kukho kwaye nasiphi na isitshixo asinakuvula mnyango ngesisetyenziswe ngesandla. kufuneka sibe nento yokusebenzisa isitshixo. Isitshixo ngokwaso asikwazi ukuzisebenzisa ngokwaso. Kufuneka sibe nento yokusebenzisa isitshixo. Ifana nale miboko endithetha ngayo. La mboko sisimumu. Ngaphandle kokuba kukho into yokuthetha ngawo, awukwazi ukuthetha ngokwawo. Kufuneka ube nento yokuthetha ngawo. Ke ayingomboko, lilizwi okanye ingxolo ngasemva. Athi umboko uyigqithisele kwi-iliza lomoya endlebeni yakho. Ngoku, yiloo ndlela ekuyiyo ekushumayeleni ivangeli. Ayisithi ngokwethu, njengabalungiseleli, asiyiyo ivangeli. Kodwa singabadlulisi kuphela abasasaza ilizwi likaThixo nge-arhente yethu yabantu ukuya kumphulaphula. Umbono yindlela ekwanye. Andazi into endinokuyithetha ebandleni ngeli xesha mayela nombono. Kodwa ukuba umoya oyingcwele angaboniswa kuqala kum umbono, emva koko ndiwudlulisele loo mbono kulowo ubhekiselelwe kuye. Ngoko yayingengowam mna umbono, yayingendim mna, yayinguThixo onike umbono, kwaye ndasebenza njengomdlulisi ukuzisa umyalezo wombono ebantwini. Ngoku isitshixo sikwayinto enye. Isitshixo sinokubanjwa kuphela sisandla esivula umnyango. Uyabona, imelwe kukuba sisandla. Ngoku kwisitshixo endiza kuthetha ngaso ngokuhlwanje, sisandla esinye kuphela esinokubamba esi sitshixo, kwaye eso sisandla sokholo kuphela kwento enokubamba esi sitshixo. Kwaye izandla zibamba ezinye izitshixo, kwaye kuthatha isandla sokholo kuloo nto. Ngoku sithatha njengesitshixo solwazi. Ngoku indoda imelwe kukuba izama ukuqokelela ulwazi. Yabona, ngoku sikho isitshixo koku ya. Kukho indlela yokuba le ndoda kufuneka ivule. Imelwe kukuba ukufumana iincwadi zayo kunye nemfundo yayo, kwaye ayikwazi. Akukho bani unokuyifundisa. Basenokuyifundisa, kodwa kufuneka ifunde, kwaye kuphela kwendlela enokwenziwa ngayo kufuneka ibambe esaa sitshixo. Ukuba into ethile khona phaya etyhilekayo okanye ityhila kuye ulwazi elifunayo. Kwaye kukho abantu abanokuzama ukudlala ipiyano, kwaye bona okanye umculo abayazi nje indlela abayenza ngayo, kodwa banokuya phaya kwaye utishala angathabatha isifundo emva kwesifundo, kwaye babengayi kuyifunda. Abanakukwazi ukubamba eso sitshixo kuloo mfihlakalo sivakala njani isingqisho kunye nezandi zokucula njalo njalo. Ithatha isitshixo, kwaye izibalo maths kuthatha isitshixo kwizibalo ekufuneka nje uyiqonde. Ndibone amadoda anokuthi athathe imiqolo emine yamanani, abeka iminwe yawo ngamnye weminwe yawo elukrozweni lwamanani, kwaye ehle njengolo hlobo ngolo hlobo mhlawumbi amahlanu okanye amathathu amanani ubunzulu, kwaye abeke impendulo emazantsi. Ukubala imiqolo emine ngexesha naphi na ukusuka kwisinye ukuya kwithoba, ke ndinobunzima bokubala umqolo omnye ngaphandle kokuba ndineminwe eyaneleyo kunye neenzwane zokubala. Ukufumana umqolo omnye uqikelele, andizange nje ndisifumane eso sitshixo. Kodwa uyabona, abanye babo banaso nje esasitshixo kuso, bayazi ukuba kwenziwa njani na. Kwaye kukho isitshixo kulwazi, indoda emva kolwazi. Kukho isitshixo kwinzululwazi, uphando lwenzululwazi. Ngoku kukho sisitshixo esikhulu eso, abantu bakhangela eso sitshixo. Njengalapha kwixesha elithile elidlulileyo bafumana i-atom, kwaye bazi ukuba kwakukho i-atom, zaze ke ii-atom zenza i-molecule njalo njalo. Ngoku baye bakhangela umntu othile wakholelwa ukuba laa atom ibambe yonke into kunye. Ukuba i-atom inokujikwa, loo nto ingathabatha loo nto iyibambileyo ize iyiqhekeze. kuba yonke into ibanjwe yi-atoms, yayazi loo nto. Koko, eso sibonda, sibanjwe nge-atom, ubanjwe kunye nge-atom. Inga, imithi, yonke into ibanjwe kunye nge-atom. Ke, ukuba la atom, ijikela kwicala elinye, ukuba inokwaphulwa ijikwe, koko, iya kutshabalalisa. Kwaye ngoku iinzululwazi ezinkulu zikholelwa ukuba oko kunokwenziwa kwaye zasebenza kwaye zasebenza kwaye zahlala iyure emva kweyure iveki emva kweveki inyaka emva kwenyaka de ekugqibeleni bayoyisa. Yayingu ndiyakholwa uThomas Edison ekukhanyeni ukuba bathi indoda yayinolwazi lokuba yayinokwazi ukwenza ukukhanya kombane, ungumyili webhalbhu yesibane. Kwaye wayengafuni nokulala ebusuku, ubeya kuthabatha isandwich esesandleni sakhe, atye isidlo sakhe aze ahlale phaya, acinge kwaye asebenze. Ndaweni ithile emva engqondweni yakhe, into ethile yamxelela ukuba angayenza loo nto. Ingaba yintoni? Sisitshixo esinokuvula indlela. Kungaminyaka mininzi edlulileyo kwakukho indoda eyayikholelwa ukuba yayinetalente yokubhala imicu yehlekisayo. Yakholwa ukuba ibambe isitshixo esandleni sayo kwaye wayefuna wahamba wayehlala eKansas. Waya kumhleli wephepha elikhulu kwisixeko saseKansas, wathatha ezinye zezinto zakhe azibhalileyo wazingenisa. Kwaye umhleli wathi, "Mhlekazi, awunayo nje. Wena akukho mfuneko yokuzama, wena awunakuyenza." Kodwa oko akuzange kumanelise. Wayesazi ukuba wayenayo. Kwaye wabuyela kwakhona nakwakhona ezama, kodwa yena umhleli wayeya kumala. Ekugqibeleni waya kwezinye iindawo zaze zamlandula zisithi, "Mnumzana, akunayo wena nje, awunakuyenza." Kodwa noko wayekholelwa ukuba wayenakho ukuyenza. Kwaye leyo yindlela, unento esandleni sakhe. Ekugqibeleni wafumana umsebenzi wokubhala umbhalo omncinci, "Ndiyakholelwa, umhleli okanye into yecawa," uhlobo oluthile lomfanekiso ohlekisayo omncinane webandla, kwaye waziqeshela encinci yempuku okanye igaraji ezele zimpuku, apho iimpuku zazibaleka kuyo yonke indawo nayo yonke into kumaphepha akhe. Waze waqaphela into engaqhelekanga yempuku ethile encinane. Kulapho lazalelwa khona ibali likaMickey Mouse, ngoku ngokuphindaphindiweyo usozigidi weWalt Disney. Ngoba wayenento esandleni sakhe, kwaye wayesazi ukuba uyibambile, wayesazi ukuba angayenza loo nto. Kwaye yindlela yonke impumelelo enkulu eyenziwa ngayo xa amadoda nabafazi benento esandleni sabo abaziyo ukuba bangayenza. Xa ipoliyo yahlasela isizwe, njengoko sonke siyalelwe ngoku ukuba siye kufumana esi sitofu sokugonya kuze siyigcode. Xa kwabakho ipoliyo, izolo bendimamele ugqirha xa bendiqhuba apha endleleni. Ugqirha uthile waseLouisville wathi, "Kwiminyaka embalwa edlulileyo, xa isibetho esikhulu sabetha iLouisville, wathi, ukuba abantu babe nokuma apho ndandimi khona kwaye babone 57 ezinto zokugquma iimpumlo ngaxeshanye namadoda, abafazi, amakhwenkwe kunye namantombazana abakhubazekileyo sisifo esibizwa ipoliyo, ngaye kwakungekho nto eyayinokwenziwa ngayo," wathi, "andizange ndiphinde ndifune ukubona into enje kwakhona." Kodwa inzululwazi yacinga ukuba kukho ububi obufana nepoliyo, ngokuqinisekileyo ikho into enokumelana nayo. Balwa bema ezitratweni beneebhutsi abo bacima imlilo babeka iminqwazo kwaye bangqiba bakhathaza benza yonke into bezama ukufumana isitshixo sokuvula umnyango wenkululeko kwaye ekugqibeleni elinye inene elingumkristu eligama lingusalk lafumana isitofu sokugola ngoba kwakukho ububi obusesichengeni kwakukho umbulalo owayesesichengeni kwakukho isitshixo kwindawo ethile esasinokuvula inkululeko kwakhona kumntu kwaye isitofu sokugonya isolk yayilolona nyango lubalaseleyo. Oh, yintoni enokwenziwa sisitshixo? Isitofu sokugonya kwenziwa naso kwaye ngoku siyayiphelisa ipoliyo ngolu gonyo ngokuba yayikukungadinwa kwaye kungaze unikezele sokuba isitshixo silele endaweni ethile kwakukho into eyayiza kugonywa kuyo yaye babezimisele ukuyifumana kwaye ukuba kukho ububi obunjengepoliyo idipteria ukubola komqala i-smallpox ingqakaba i-yellow fever ulubhelushe i-tetanus umxinano mihlathi i-lockjaw umhlathi qini njalo njalo ukuba inzululwazi obu bubi ikwazile ukulwa imini nobusuku bade bafumana isitofu kuwo ngokuba ibububi ingumbulali kubekela phi na ke ukubakho kwesitshixo sokusindisa umntu osentolongweni yesono kukho isitshixo salo mnyango sokukhulula abantu kuso isitshixo ngokwesiqhelo xa sijika ukutshixwa kwaye xa ufumana isitshixo ifanele bebubutyebi obuthile into enexabiso okanye awungekhe uyitshixe ukuba ifanelekanga ukutshixelwa yiyeke ihambe kodwa xa ixabiseke ukuba itshixelwe ke isitshixo sikholisa ukuba luqwalaselo kwinto ethile okanye indlela yokungena kwinto enexabiso isitshixo oko into esenzelwe yona ngoku siya kuvula into enexabiso ngoku sifunda kuyohane ongcwele isahluko seshumi uyesu wathi ndim isango lobuhlanti bezimvu ndim isango hayi umnyango isango okuphela kwesango ndim indlela ekuphela kwendlela inyaniso ubomi akukho namnye uzayo kubawo engezi ngam ndim isango kwisibaya sezimvu kwaye bonke abaza phambi kwam bazintshaba amasela nabaphangi yena ulisango ebuhlantini bezimvu yena ulisango losindiso alikho elinye igama elinikiweyo phantsi kwezulu ekufuneka usindiswe ngalo kuphela ngegama likaYesu Kristu akukho bandla akukho hlelo akukho mgaqo akukho mfundiso yayo nantoni na kuphela ngegama likaYesu eso sisitshixo eso akumangalisi ke ngoko ukuba uPetros wasebenzisa esinye sazo ngomhla wePentecost babefuna ukwazi ukuba bangangena njani na kwela sango wasebenzisa isitshixo kwaye sinye kuphela isitshixo ngokuba linye kuphela usango ndim isango kwaye uPetros wayenesitshixo salo kwaye wathi guqukani nonke ngabanye nibhaptizwe egameni likaYesu Kristu ukuze nixolelwe izono zenu kwaye niyakufumana ubutyebi bukaThixo sisitshixo kwisango kwaye uYesu ulisango linye kuphela isango kwimpiliso kwaye uYesu ulela sango lunye kuphela usango kuxolo ehe ndininika uxolo lwam ukuphela kwesango uxolo lokwenyani usenokucinga ukuba unoxolo usengokuqokelela imali eyaneleyo yokuthenga ikhaya lakho usenokuqokelela imali eyaneleyo yokuthengela abantwana bakho iimpahla ube nokutya kokuba utye kodwa usenokuba uqokelele udumo olwaneleyo ukuze udume phakathi kwabantu
slip off your shoes at night.
Kodwa xa ukhulula isihlangu zakho ebusuku, waye ulungele ukunqenqa. Inye kuphela into enokukunika uxolo. Oko kukuthi ukuba ubuyazi ukuba wawusifa ngobo busuku, kukho uxolo olunye kuphela. Kwaye oko kukuthi uYesu uluxolo, uluxolo lwethu. Uyimpiliso yethu. NdinguYehova uThixo wakho ophilisa zonke izifo zakho. Ulusango oluya ezulwini. Kwaye akukho mnyango wumbi okanye ayikho enye indlela ngaphandle koYesu Kristu. Ulisango oluya ezulwini. Kwaye ngoku, uYesu ulisango kuzo zonke ezi zinto. Kwaye ukholo sisitiko esiluvulayo usango. Ngoku, ukuba uYesu ulisango kuzo zonke ezi zithembiso zikaThixo, ukholo kumsebenzi wakhe awugqibileyo luvula yonke iminyango kubo bonke ubutyebi obukhoyo ngaphakathi kubukumkani bukaThixo. Yibona. Isitshixo ukholo sisitshixo esivula sonke isithembiso asenzayo. Isitshixo sokholo siyakwenza oko. Ukholo kumsebenzi wakhe ogqityiweyo. Zezi zitshixo sithetha ngazo. Ngoku kumaHebhere isahluko seshumi elinanye ndinothotho lwazo olubhalwe apha phantsi lwala magorha okholo. Yayisisitshixo sesango esavala umlomo weengonyama. Yayisisitshixo ukholo esavula izindlu zentolongo. Yayilukholo isitshixo sokholo olwacima amandla omlilo. Basinda kuhlangothi lwekrele babuyisela ebomini abafileyo. Yayilukholo isitshixo sokholo kuThixo ophilayo. Eso sandla laa ndoda laa mfazi onokuthabatha eso sitshixo sokholo banokusivula sonke isithembiso awasenzayo uThixo. Kodwa ukuba unaso eso sitshixo uyaqhubeka nje awusokuze usivule. Uyakubetha ngokuchasene nayo ngokuba esi sitshixo nasiphi na isitshixo esenziwe ngokuchanekileyo sineentsimbi ngaphakathi kwisitshixo kwaye ithatha isimo esithile ubume obuthile bazo izitshixo ukujika ezo ntsimbi. Kwaye intsimbi nje enye encinane ephuma endleleni iyakonakalisa yonke loo nto. Oko ke ndiyakholelwa kwivangeli epheleleyo lonke ilizwi likaThixo eliwakhululayo amandla kaThixo. Loo nto ijika iintsikelelo zakhe ebantwini sisitshixo somnyango esiwuvulayo. Oh, loo magorha makhulu abo baprofeti namadoda amakhulu eBhayibhile awayenaso eso sitshixo. Seso sizathu babe nako ukuvala umlomo weengonyama, bacima amandla omlilo, basinda kuhlangothi lwekrele, babuyisela bafileyo ebomini kwakhona, benze zonke iintlobo zemimangaliso. Kungenxa yokuba babesibambile eso sitshixo, kwaye babesazi ukuba siyasebenza, ngokuba yayisisitshixo esizelwe sisibhalo. Ngoku, ukuba andiqhubeka ngesitshixo semvumankolo, andazi ukuba iza kwenza ntoni na. Ukuba bathi ibandla lam lifundisa oko, andazi malunga noko. Kodwa xa iBhayibhile ifundisa, kwaye ndibambe isitshixo sokholo esandleni sam okanye entliziyweni yam, loo nto ithi elo lilizwi likaThixo eliya ima ugonyamelo lomlilo. Liya kuvulela ukuphiliswa kwabagulayo. Liya kuvulela usindiso kwabalahlekileyo. Ndimelwe kukuba ndize emnyango, yonke into isegameni lakho. Nantoni na eniyenzayo ngelizwi okanye ngesenzo, yenzeni yonke egameni lakho. Ukwazi ukuba isitshixo onaso lukhona, ukuba sisitshixo esenziwe sisibhalo. Ngoku, ukuba sisitshixo semvumankolo, sitshixo sehlelo, andazi ukuba siya kwenza ntoni na. Kodwa ukuba sisitshixo sesibhalo, siya kuvula, ngokuba uThixo watsho njalo. Ngoku, Oh, akumangalisi ukuba babe nako ukuluphelisa ugonyamelo lomlilo nanjalo njalo. Babe naso isijixo, ukunqwala kukaThixo kokuqala komnye wabo baprofeti. Akukho nto yayinokubanqanda. Bekunganyanzelekanga ukuba enze njengokuba yena esenza kum ngelinye ixesha ukuyiphinda-phinda. Kwaye mhlawumbi nawe yathemba akunjalo. Kodwa qhubeka endixelele. Hamba uyokwenza oku, kwaye emva koko uyakuqhubeka, emva koko hamba uyokwenza oku, kwaye buyela emva, kwaye uyenze kwakhona, awuyenzanga kakuhle. Ukunqwala nje okuncinci, nje babe nakho ukuvakalelwa nje umoya ubaxelela, yinto yokwenziwa. Kwaye akukho nto iyakubanqanda, mzalwane, baba bavingca imilomo yeenkonyama, basinda kuhlangothi lwekrele. Bacima umlilo, benza yonke into. Ukunqwala nje ukuncinane okuvela kuThixo, ngokuba babebambe isitshixo esandleni sabo, olwakho lulukhulu. Benzela izinto uThixo, kuba akukho nto iyakubanqanda. Oh, okunjani ukuzuka? Njengomfana ngaxesha lithile, weza kumzalwane omdala, wayelixhele elihlonela uThixo, umprofeti omdala kaThixo. Kwaye wayiva loo ndoda ithe rhoqo ukungqina. Ithe rhoqo ichaza ukulunga kukaThixo nokuba wayenjani na uThixo nento awayeyiyo uKristu wayeyiqhubela phambili nje ithetha. Ekugqibeleni lo mfana wayeza kumiselwa kumsebenzi wobulungiselelo. Ngoko ke weza kwesi silumko sithile salupheleyo waze wathi kuye, "Mhlakazi, ndifuna ukukubuza umbuzo." Wathi, "Buza ke, mfana." Wathi, "Ingaba uKristu ngenene unentsingiselo kuwe njengoko usitsho iyayenza?" Wathi, "Uthetha okungakumbi kum ngaphezu kokuba bendinokuba nomoya wokuthetha." Nantso ke yayiyintoni? Wayesifumene isitshixo. Laa mfana wathi phezu koko, "Ukuba ubanga ezi zinto kwaye uthi kum ziyinene njengawe, ngoko ndifuna ukwazi la iYesu mnye ngokuyinene okunye." Yayiyintoni? Wayesazi ukuba ixhego lalibambe isitshixo okokuba lalinokuvula kwaye litshixe. Uyazi, isitshixo esitshixayo siyavula kananjalo, yabona, unokukhulula okanye ubobe, injalo loo nto. Isitshixo esikwasinye esitshixayo siyavula, isitshixo esivulayo sinokutshixa. Kwaye yiloo nto kanti, yabona, kuba isebenza ngeendlela zombini, hayi indlela kulusizi ngayo ukuba icawe iye yaphulukana nombono wayo ngaloo nto. Enjani yona into elusizi xa ibandla lazithengisa kwimvumo nkolo njengoko senzile namhlanje kwaye ngoku libizela ukumanyana? Sibonile apho iqela elikhulu uluhlu lokulawula lamaRoma kunye nabo baya kuhlangana khona ngoku baya kuguqula iinkqubo ezithile. Ndandicinga ukuba bazange baguqule, kodwa baya kuyenza kakade, ukunika umpresti ngamnye igunya likapopu kwaye naphi na apho akhoyo nanjalo njalo. Hayi indlela ekulusizi ngayo elithe ibandla lazithengisa kwimigaqo endaweni yelizwi, yabona, kulapho basishiye khona isitshixo kanye phaya. Eso sisizathu sokuba imimangaliso emikhulu nemiqondiso ingenziwa phakathi kwabantu namhlanje eyayifudula ikho. Baphulukene nesitshixo, bayawazi umnyango, bayayazi ukuba umnyango uphaya, kodwa into elandelayo sisitshixo sokuvula umnyango. Ubuncwane busemva komnyango, buvalelwe, bungabonwa kwabangakholwayo. Kodwa ikholwa elinokholo nelinokuthabatha isitshixo sokholo linokuwavula la amasango. Ewe mhlekazi, ngesinye isihlandlo apho kwiminyaka embalwa eyadlulayo kwakukho umzalwane ongummishinari kwaye waziva enobizo lokuya eAfrika. Wayengumfo omncinane, inkosikazi nabantwana ababini abahle kakhulu, amantombazana aselula amalunga neminyaka esixhenxe okanye esibhozo obudala ngamnye. Kwaye lo mfo uselula kazange akwazi ukumka kuyo, waye engumlungiseleli, wayenenkonzo entle elizweni, kodwa kazange akwazi ukubaleka kolwabiso. Yena kufuneka aye eAfrika kwaye wathandaza imini nobusuku. Wayengafuni ukuhamba kwaye waqhubeka uThixo ethetha kuye, kufuneka uhambe. Kwaze kugqibeleni wafika kwindawo de wa amanqama apho kufuneka ahambe. Ngoko waya kwibhodi yobumishinari yecawe yakhe waze wathi, "UThixo undibizele emasimini obumishinari emva phaya emahlathini aseRhodesia." Kwaye kweli hlathi lizele sisifo seengcongconi, umkhuhlane kunye nelanga elishushu isifo kunye neqhenqa nazo zonke inhlobo zezifo emva kwelihlala. Kulapho wayeya kwenza khona thatha bonke ubomi bakhe, wathengisa ikhaya lakhe nako konke awayenako. Ke ibhodi wemishinari yayifuna ukumvavanya kwaye bathi uqinisekile ngoku. Wathi ndiqinisekile. Bathi kuye, mhlekazi, ukhe wayicinga ngale ndlela ukuba unamantombazana amabini amancinci amahle kwaye unaye umfazi oselula othandekayo, kwaye ukuba nje kutheni ungayi njengaphaya ubone ukuba kunjani emva koko ubuye? Wathi, hayi, inkosi yandixelela. Oh, yinyani ngokwenene. Yathi, inkosi yandibiza kwaye andifuni kulishiya ikhaya lam, andifuni kuyishiya icawa yam nabantu bam, kodwa inkosi indibizele phaya emva kwelo hlathi. Yaze yathi, mhlekazi, ubusazi na ukuba amantombazana akho amancinci angathabatha umkhuhlane olubhelushe okanye umkhuhlane umazinyama aze afe ngobusuku nje? Waze wabhekisa kubantu abohlukeneyo ababephulukene nabantwana babo abafa abancinci ukubabuyisela phaya izifo babengenazitofu zokugonyelwa zona. Waze wathi, cinga ngeqhenqa lo mfazi wakho omhle neentombi zakho ezimbini beneqhenqa kunye nelalanga lishushu kunye nezinto omele umelane nazo. Wathi, awuyoyiki kunye nengozi yokuthatha abantwana bakho kunye nomfazi ubase kwindawo enjalo. Waze ummishinari wema phaya umfo omncinane, kwaye iinyembezi zaqalisa ukuhle ezindleleni zakhe. Wajika wathi, bazalwane bam, umbono wam wobizo lukaThixo wathi, ukuba uThixo undibizele eAfrika, abantwana bam kunye nosapho lwam lukhuseleke ngakumbi eAfrika kunayo nayiphi na indawo emhlabeni. Amen. Yayiyintoni? Wayenesitixo kubizo lwakhe, wayenokholo kule nto ebethetha ngayo. Oh, ndacinga enjani yona ukukhalipha intetho xa ndaqala ukuva ukuya yabetha ngamandla entliziyo yam. Yabona, ukuba uThixo undibizele eAfrika, abantwana bam kwiqhenqa nesibetho nayo yonke enye into, bakhuseleke ngakumbi apho kunayo nayiphi na enye indawo ebusweni bomhlaba. Wayenesitshixo, yiloo nto efunekayo. Xa ufumene isitshixo, akukho loyiko, akukho ntandabuzo, akukho mbuzo, akuyomfuneko ukuba ubuze nabani na ngaloo nto. Uyazi uqinisekileyo, uyifumene ezandleni zakho. Uyayazi ukuba yintoni omawuyenze. Amen. Uyazi ukuba yintoni yamanqaku. Uyazi ukuba umnyango uyakuvuleka. Uzijongile intsimbi kwaye uyazi ukuba yeyona nto ilungileyo. Ucango luyakuvuleka xa uphosa isitshixo kulo. Oh, ukuba ibandla belinazo nje izitshixo. Ukuba ibandla kuphela belinaso eso sitshixo sokholo. Singawuvula nawuphi na umnyango, nasiphi na isifo, nasiphi na isibeto, nayiphi na ingxaki ekhoyo inokuvulelwa kuthi uba besinokuba nesi sitshixo. Le ndoda yayinesitshixo sobizo lwayo. Ukuba uyakuxolela ubungqina obubo bam, ndikhumbula malunga ne-17 leminyaka eyadlulayo ngoku, malunga xana inkosi yathi kumphaya ezantsi emlanjeni, xana ehlayo kulantsika yomlilo omfanekiso wayo niwubonayo, kwaye yathetha nam yaze yathi, fanele uthabathe lo myalezo ujikeleze ihlabathi. Kwaye ndikhumbula eGreens Mill xa wayethetha nam. Ndahamba ndayakuxelela umalusi, wandixelela wathi, Billy, utye ntoni ngobo busuku? Uphuphe kakubi. Wathi, buyela emsebenzini wakho, usebenza kwinkampani yenkonzo zoluntu, unomsebenzi olungileyo, buyela emva kwaye hoye owakho umsebenzi nyana. Wathi, uphuphe kakubi, utye into ethile, ayizange indikhathaze nakancinci loo nto. Xa ndaqalisa ukuya kwiinkonzo zempiliso, abaninzi benu balapha bayawukhumbula umyalezo wam ngaloo ntsasa, njengoko uDavida wayakuhlala noGoliyathi. Ndaqhubeka nashumayela kwaye bandixelela bathi, kwimihla yenzululwazi yale mihla Kana sinazo zonke inhlobo zokuhlolwa kwamachiza. Kana sinabangcono oqhifa. Kana ibanda liye la ilibala impiliso engcwele nezinto kwimininzi. Emininzi iminyaka eyagqithayo. Kuyanjani phambi kwengqelimbela enkulu ngolwahlobo. Uza kuyanjani phambi kobuso bamawisile namabhaphizi namarhabe nezinto ezinjalo kunye nkqu namapentekoste abayilibeleyo kwixesha eliyidela adlulayo baya kwimvumo nkolo zabo. Uza kukhangelana kanjani ngaphandle kwehlelo okanye kungekho nto ingenye ukukuxhasa. Yintoni oza kuyenza Bill ngenye indlela engenye ayizange ndiyekise nakancinane kuba esandleni sam ndaye ndiphethe isitshixo. Ngathi but akukho mntu uya kukukholelwa, awuyi kuba nako ukuyenza, akukho mntu uya kukukholelwa. Ngathi andikhathali, kunento enye eqinisekileyo. UThixo undibizile kwaye kumele ndiye kuba uThixo undibizile. Ndandiphethe isitshixo, wayendibizile, wayendibonisile, wayendicelele kwaye ndabubona ubukho bakhe xana wandithumayo kwaye isitshixo sasikho. Umalusi wathi ngebanga lesixhenxe lemfundo kwaye uya kushumayela kwaye uthandaze phambi kweekumkani nabalawuli. Ndathi oko kungokwelizwi lakhe malunga neli xesha kunyaka opheleleyo okanye iveki okanye ezimbini ngaphambi koko xana ndeza enkonzweni apho ndaze ndanixelela ukuba inkosi uThixo yandinika umbono wokuthabatha uhambo lokuzingela kwaye isilwanyana esithile ndandiya kusifumana esasiya kuba neempondo ezimashumi-42 eintshi kuso kwaye endleleni ebuyayo ukuya kufumana esi silwanyana apho sisaya kube sihleli khona indawo esasiya kube sikuyo. Endleleni ebuyayo ndandiya kubulala ibhere elikhulu elingwezi kwaye ndaya kweli lithile icandelo aze ndathetha kwindoda yaze yathi andazi kwasilwanyana sikhangele kanjengeso kwaye ngokuphathelene nebhere elingwevu elikhulu andizange ndalibona nelinye. Ndathi kodwa ndaweni ethile limele ukuba lapha. Ke wathi asiyinokuya kwilizwe lamabhere, sinyukela ezigusheni kwindlela ephezulu kumda wehlathi. Ke ndaya kunye naye kwaye kusuku lwesibini phandle kanye kuloo ndawo ngqo kulaa ndawo inkosi yathi nako kuhleli isilwanyana. Ke xana ndayayo kwaye ndasifumana isilwanyana kwaye kwathi ngelixa sithabatha isikhumba kunye neempondo kunye nanjalo njalo kuso wathi ndifuna ukukubuza okuthile. Undixelele kwiintsuku ezintathu ezidlulileyo xana sisishiya inkampu ukuba emva kokuba udubule esi silo sithile ukuba endleleni ebuyayo wawuza kudubula ibhere elingwevu elikhulu. Ndathi lowo nguitsho inkosi. Wathi andithandabuzi. Wathi ngokuba umntakwethu wayenesathuthwane kwaye awuzange wambona ebomini bakho xana wawuphezulu apha ngaxesha lithile kwaye wandixelela ukuba laa nkwenkwe yayiya kuphiliswa xana ndisenza into ethile kwaye yaphiliswa. Wathi ngoku kodwa mzana uBrenham ndifuna ukukubuza. Wathi ndiyabona konke ukuhla kulaa ntaba ukuya kufika apho umda wehlathi ukhoyo lamahashi amileyo kwaye akukho nto phaya, akukho kwachaphaza langca, akukho kwalitye, akukho nto. Utyani ikaribho emalunga neeintshi ezimbini ukuphakama entla komda wehlathi mayile okanye ngaphezulu ukusuka kumda wehlathi. Wathi liyakuba phi na ibhere? Ndathi uThixo nguJehova Jaira. Ukuba undixelele kuya kubakho ibhere phaya, liya kubakho phaya ezantsi entabeni ngalo lonke ixesha sifumana isiqingatha semayile okanye into enjalo kufutshane. Wathi zana uBrenham kungalo ixesha lokuba ela bhere libonakala. Ndathi ungaxhalabi, liya kuba lapha kwaye xana sasiphantse namalunga kuma-500 eyadi waloo ndawo amahashi aye kuyo kwafuneka siphumle kwakho neempondo ezinzima kunye nezinto emiqolo yethu kwaye wakhangela ngenxa zonke kwakhona kwaye ndabona ubuso bakhe njengoko wajonga kum njengokungathi emazantsi wentliziyo yakhe wayezibuza. Uyabona, wayethembile ukuba liya kuba phaya kodwa wayengenaso isitshixo. kodwa ngandlela ithile ngoba balulukathiko akakaze wasilela kum kana wandixelelayo ukuba kuya kubakho ibhere elikhulu elingwevu phaya ndaye ndinesitshixo andizange ndiyithandabuze nakancinci nje ndaguqukela kuye ndaze ndathi but liyakuba phaya kwaye nje ukuba ndaguquka naliya liphaya ibhere limi kanye phezu kwethu malunga nesiqingatha semayile wazinxiba iiglasi zokujonga wathi bhili ke ndincede libhere elikhulu elingwevu uyabona isitshixo umbono ilizwi lenkosi akukho nto enokuliguqula okanye ilimise into edingwa libandla ngokuhlwanje asiyomfundo into edingwa libandla ngokuhlwanje asilohlelo into edingwa libandla ngokuhlwanje asiyomvumonkolo into edingwa libandla ngokuhlwanje sisitshixo sezibhalo mnyango nto leyo uKristu ulisanga kwaye yena ulilizwi ukholo kwilizwi likaThixo ophilayo luvula yonke iminyango Thixo sinike isitixo sinike isitshixo amaHebhere isahluko seshumi nesibini athi singqongwe lilifu elingakanani lamangqina nje masithi nathi siwubekile nxamnye wonke umthwalo nokungakholwa okunokusirhawula ngokulula uthi isono nto leyo isono ukungakholwa yabona isono esinye kuphela ukungakholwa oko kwaye isono sithetha ukuphosa indawo ephawulweyo njengokuba udubula uphosa indawo ephawulweyo ngcono ulungise umpu wakho yabona ngokuba kukho into engalunganga uphose indawo ephawulweyo yabona buya uzame kwakhona yabona kuthetha ukujika uphose indawo ephawulweyo xa ufuna ukuba ngumkristu uze uhambe ujoyine ibandla uyiphosile indawo ephawulweyo xa ufuna ukuba ngumkristu kwaye ube ufefiwe egameni likayisenyana moya ongcwele uyiphosile indawo ephawulweyo ungcono ubuye umva awuye kuba sekuchaneni uya kuchithachitha ngokuqinisekileyo njengehlabathi inye kuphela into onokukubamba emgceni ogqibeleleyo eso sisibhalo ibhayibhile ilizwi kuba kokubini amazulu nomhlaba ayakudlula kodwa ilizwi likathixo alisayi kudlula ngoko bamba isitshixo ukholo elizwini kwaye yonke intwana yokholo olikholelwayo kwaye ungathandabuzi nechaphaza elinye ungavula yonke iminyango emiphakathi kwakho kunye nentsikelelo uThixo anayo ukwenzela wena wangawuthixo angasinceda ukuba sibe nezitshixo umthandazo wam masithobe iintloko zethu ngoku ukwenzela ilizwi lomthandazo bawethu wasezulwini siyakubulela ngobu busuku ngokuba usinike isitshixo sokuvulela usindiso ndiyakubulela ngaloo nto nkosi ukuba sisindisile nangesitshixo esibe nako ukusisebenzisa ukuza kuthi ga ngoku kodwa thixo sinike ukholo lokuba onke la mazwi abhale encwadini yakho aziintsimbi ezincinane kwaye esi sitshixo sibizwa ngokuba nguyesu elisanga ndithetha ukuthi libizwa ngokuba nguyesu nesitshixo esibizwa ngokuba lukholo sichukumisa lonke ilizwi siyalivula sihambisa laa ntsimbi incinci ihle kwaye sinokungena kuloo ntsikelelo bawosezulwini sinike izitshixo kuze sibe nako ukuba nokholo kwizithembiso zikathixo ukuze ukholo lwethu lungasileli kuze sibe nako ukuba yinkonzo kuwe nakwabo sinxulumana nabo xolela sonke isono sokungakholwa kwethu nkosi uze usincede sibe ngabakho siza ngoku etafileni yomthendeleko kwaye ndiyathandazwa bawo wasezulwini ukuba uya kusixolela zonke izono zethu kuze sibe nako ukungena eluvuyweni lobudlelwane obujikeleze isithebe sikathixo sikucela egameni likayesu amen balwane wam dade ukuba unaso isitshixo sobukumkani isitshixo somnyango isitshixo sosindiso uThixo akuncede uvule iingcango kwaye uvumele uYesu angene mvulele ukuba akunikeze izinto ozinqwenela kakhulu ngoku umzuzwana nje phambi kokuba siqale ukufunda ngomthendelelo ndifuna ukuthetha into ukuba ikumthendelelo kwaye xa sifika kwesi sibingelelo inye kuphela indlela yokuza oko kukuthi ukuba sibambe isitshixo sokholo ezandleni zethu oko kusenza sazi ukuba izono zethu zixolele kwaye ukuba sinaso esasitshixo sokuvula elasam lokuba izono zethu zixolelwe asinamsebenzi esithebeni senkosi ukuba lowo udlayo kwaye uselayo ngokungafanelekileyo uzidlela aziselele ukugwetywa engawucalile umzimba wenkosi ngoku leyo yinyaniso ndicinga ukuba sonke siyazi ukuba namhlanje lusuku lwesizwe lomthendeleko lo umhlapho onke amabandla athatha umthendeleko lusuku lwesizwe lomthendeleko kwisizwe kwaye ndacinga ukuba kuya kufaneleka ukuthetha igama okanye amabini ngomthendeleko ngaphambi kokuba siwuthabatha ngeli xa umalusi ukuba uyathanda abe elungiselela izibhalo ukwenzela ufundo locwangco lwesithebe senkosi ngoku lo mthendeleko ngoku andizukuthatha kuphela malunga nemizuzu nje elishumi lo mthendeleko esilungiselela ukuwuthabatha ube yona mpikiswano inkulu yayo nayiphi na imfundiso ebhayibhileni yayiye yabo enye yeempikiswano zabo zokuqala kwibandla langaphambili kwaye namhlanje amaprotestanti ama-episkopilian namawisile kunye namabandla amaninzi amaprotestanti bangayamkela ngovuyo eyamakatolika imfundiso yamakatolika angamaroma ukuba banganako ukugqitha loo ndulana yomthendeleko kodwa baya kuvumelana ukuba umbingeleli ufanele atshate kwaye babe ngabalungiseleli icawe yamakatolika yavumelana noko izihlandlo eziliqela kwiinkomfa nakwiintlanganiso zabo bayavumelana ngayo kwaye baya kuvumelana kwimithandazo eyahlukeneyo nanjalo njalo ibandla lobuprotestanti liyakuvumelana kuyo kwaneekhathekizim nanjalo njalo sibingelelo esincinane apha naphaya kwaye ibandla lamakatolika likulungele ukuyenza kodwa xana kufikwa kumthendeleko phaya bawo nabani nawo wakhe wafunda imbali uyayazi loo nto kodwa kakade kwindlela yam yokucika baya kuba nokuninzi amabasuke kuko phambi kokuba ndingayamkela uyabona ngokuba asiyo bhayibhile kodwa ndifuna ukuthetha into ibenye kwibandla lobukatolika uyazi ukuba ibandla lamakatolika ekuqalekeni yayilibandla lepentekosta labupostile ngokuqinisekileyo kwakunjalo yayisisiqalo sokuqala sebandla kwaye uyabona apho bafikelela khona baqhubeka besusa ilizwi kanye befaka umgaqo kwaye ukuba ibandla lepentekoste kufanele libekho elinye ikhulu leminyaka liya kuba kude ebhayibhileni kunokuba injalo ibandla lobukatolika namhlanje kwindlela elihamba ngayo ngoku yalithabatha ibandla lobukatolika aliqela amakhulu eminyaka okumka kulo amakhulu amathathu eminyaka kusuka kwibandla lokuqala ukuya ekwenzeni umbutho ibandla ekatolika yaseroma abathi bayiqala kwaye babambile bazisa izidwangube ezinkulu nezinto kwaye basika basuse oku bafaka oku baze bakhupha oku babeke oku ya kwaye bothule izithixo zobuhedeni bamisa imifanekiso eqingqiweyo yobuKristu nanjalo njalo nokuyekelela nje kuloo nto bade bafikelele kwinto abanayo ngoku ibandla lobukatolika lamaroma kwaye ibandla lobuprotestanti bepentekost ukusuka kwiiminyaka engamashumi amahlanu ikhona kwaye apho iwele khona ukusuka apho yaqala khona iya kuba imo embi kunenkonzo yamakatolika kwikhulu leminyaka kusuka ngoku injalo loo nto elo ligama elikhulu kulitheka kodwa jonga nje apho bawele khona baya kungena ngqo kumbutho baya kungena ngqo ekuyekeleni koku nokuya nayo yonke enye into kwaye nabo behamba yabona bebuyela emva kanye kodwa umthendeleko ubizwa isidlo senkosi sangokuhlwa ngoku uninzi lwabantu bafuna ukuthatha kusasa ayikhange ithi ebhayibhileni yayisisidlo sakhe sakusasa kwaye banjani aba bantu namhlanje bangatsho kanjani futhi ukuthi isidlo senkosi sangokuhlwa kwaye abakwenzi basike isidlo sangokuhlwa baze basishiya baze basibiza isidlo semini ubuvuvu sidlo sangokuhlwa ngoku kwakusoloko kuyimpikiswano ngamaxesha ebhayibhile yayiyimpikiswano ngoko abantu babengasiqondi isidlo senkosi sangokuhlwa xa beza esithebeni upawulos wawaxelela loo makorinto babesiza kunxila esithebeni senkosi yabona akungaqondwanga kanye ngoko wathi ukuba ufuna ukutya yitya ekhaya kwaye enye into yayingaqondwa kakuhle ukuba yayiyintoni na aboni nabantu abaphila esonweni beza bathabathe umthendeleko Why, oh, Guacuzan, the Kukond, indoor, the Salanoni, Umama, Oam Kulisai, why Neban, Salam Kalel and I, Ukan, the Bassad, Lam Tendele, Guetafile, why Guacu Koiza, Sugan, or Paratuabo, why Ukan, the Bassatat, Lam Tendele. What yakonda ukuba nihamba njengeentlanga zonke kwaye kukho ukungavisisani phakathi kwabo njengo kukodwa endlwini kaKhefasi nanjalo njalo. What nihamba njengeentlanga zonke yabona yayingaqondwa kakuhle. Umthendeleko ubusoloko ungaqondwa kakuhle. Ngoku ndingaqhubeka noko kangangeyure kodwa simele ukufumana lo mthendeleko nokuhlanjwa kwenyawo. Ngoku baye bakuyeka kwaphela ukuhlanjwa kwenyawo kodwa ambalwa nje amahlelo. Uninzi lamaPentecoste bamke ngokupheleleyo kuyo yabona kwaye iseseBhayibhileni kanye ngendlela eyabhalwa ngayo yabona. Ngoku iRoma ayiyibizi umthendeleko, bayibiza umhlangano wabanquli, kumhlangano ongcwele wabanquli. Abawuthabathi umthendeleko, bathabatha umhlangano wabanquli, kumhlangano wabanquli. Kwaye umhlangano wabanquli ngokuqinisekileyo uthabatha intsingiselo eyeyona kumthendeleko. Umhlangano wabanquli uthetha ukuthemba, bathabatha umhlangano wabanquli bethemba okokuba ekwenzeni oku kumhlangano wabanquli okokuba uThixo uya kubaxolela izono zabo ngokuthatha umzimba kaKristu wokoqobo athi umlingelela uguqulele kumzimba negazi likaKristu. Bathabathe oko benethemba lokuba uThixo uya kuziyeka izono zabo ngokwenjenjalo. Umhlangano wabanquli. AmaProtestanti ayibiza loo nto umthendeleko. Umthendeleko uthetha umbulelo. Ukuba umProtestanti, umKatolika uthabatha umhlangano wabanquli, umhlangano wabanquli enethemba lokuba uThixo uyawaxolela ekwenzeni kwawo ububi. UmProtestanti uthabatha ngokubulela oko sele kwenziwe ngokunxibelelana noThixo, ukunxibelelana naye ukuba sele yenzekile. UmKatolika unethemba lokuba yenziwe, umProtestanti uthi sele yenziwe. UmKatolika uyazibuza ukuba izono zakhe zixolelwe na, umProtestanti uyavuma ukuba zixolelwe okokuba ukhululekile. Kwaye umthendeleko ukunxibelelana noThixo. Yaye la manqaku esiwathabathayo kungekhona kwithemba lokuba izono zethu zixolelwe kodwa ukuba zixolelwe kungenxa yokuba omnye lithemba kwaye omnye lukhona. Omnye unethemba lokuba unyanisile kwaye omnye uyazi ukuba unyanisile yabona. Yena omnye unethemba ngokuba engazi apho ami khona. Yena omnye uyazi ukuba unyanisile ukuba uyakwazi oko wakuthethayo uThixo. Yiyo leyo, lowo ngumahluko. Ngoko ke xa unethemba nje lumko, kodwa xana usazi ngoko qhubeka yabona. Ngoko ukuba udlelwane noThixo, umProtestanti uthi uxolele kwaye uyayazi loo nto. UmKatolika unomhlangano wabanquli unethemba lokuba uya kuxolelwa. Ifana nje noku omnye ngumnqibi enethemba lokuba yonke into ilungile yabona. Omnye ngumnqibi ebulela ngento esele yenziwe. Bobabini ngabanqibi kodwa omnye uyanqiba enethemba lokuba woyifumana. Omnye umnqibi uyazi ukuba uyifumene waze wambulela ngokumnika yona. Ngoku nangomahluko umthendeleko lowo. Ewe mhlekazi, omnye unethemba lokuba uxolelwe, omnye uyazi ukuba uxolelwe kwaye ebulela ngenxa yoko. Ke umthendeleko ngowamaKristu azelwe ngokutsha ngomoya kaThixo kwaye ukuzalwa ngokutsha akuthethi ukuba ngoku unomoya oyingcwele. Ngoku khumbula, ngoku abaninzi bafundisa oko. Andazi nabani na uyifundisa ngolu hlobo njengokuba umzalwane uAgan Bright omdala watshoyo ngobo busuku esepulpitini up yabona. Kodwa ukuzalwa ngokutsha asilobhaptizo lomoya oyingcwele. Isibhalwa siyixhasi andicingi yabona kwindlela yam yokuyibona yabona. Ndiyakholwa ukuba uzelwe ngokutsha kwaye naso isizathu sokuba ndisebenzise igama elithi ubhaptizo egameni likaYesu Kristu kodwa hayi ukuzalwa ngokutsha. Go, iPentecost, libandla iUnited Pentecostal, libhaphizela egameni likaYesu Kristu ukwenzela ukuzalwa ngokutsha. Andikholelwa loo nto, kwaye banokuyenza ukuba bayafuna. Kodwa ndiyakholwa ukuba uPetros wathi, guqukani kuqala, amanzi akazixoleli zona. Ibandla likaKristu liyishumayela ngolo hlobo. Kodwa ndiyakholwa ukuba yinguquko, usizi lobutiko, ukuguquka kuthetha jika, buyela umva, uphose uphawu, qalela kwakhona, yenza oku yakuqala, kwaye ubhaptizo lwakho emanzini ngumsebenzi wangaphandle kuphela wento eyenziwe ngaphakathi kuwe, okokuba umamkele uKristu njengomsindisi wakho. Ndicinga ukuba libandla nje apha ngokuhlwanje ngokokwazi kwam. Andikho apha ngokwaneleyo ukuba ndazi ukuba ngubani ozayo okanye ongeziyo. Ndibe nokugxeka okuncinci apha kungekudala kwixesha elidlulileyo ekubhaptizeni indoda apha equleni, umfo omdala. Ndaye ndaya kuye, yayilixhego elilungileyo. Ndaba nenyhweba yokukhokelela lonke usapho lakhe kuKristu, yonke ingamaKristu. Eli xhego yayilixhego elilungileyo kwaye ndalithanda. Ke ndaya kulo ndaze ndathi kulo, Tata, kutheni ungabi ngumKristu? Liyandithanda. Tata, mzani uBrenham, ndiyakuba ngumKristu xa ndinokulunga ngokwaneleyo. Tata, ndikuxelele into oyenzayo, tata. Jonge ngapha nangapha ude ufumane apho ungalunga khona ngokwaneleyo, uze undixelele ukuba iphi loo ndawo ndifuna ukuya nam. Tata, uKristu akazange eze kusindisa umntu olungileyo, uze kusindisa umntu ongalunganga. Xa ucinga ukuba ulungile, ngoko akazange kusindisa wena, uza ukuzokusindisa abaziyo ukuba babi. Yabona, uKristu wafa ukuze asindise abona. Yabona, yazi ndathi, tata, kukho umgca kanye apha. Wathi, ke ndiyatshaya le midiza, tata, andizukuthetha nokuthetha ngayo. Lati, ndizamile ukuyiyeka mzwana uBrenham. Lati, kulungile, asizukuthetha amalunga nemidiza. Lati, ke xa ndikwazi, lati, musa ukuphinda uthethe ngayo, yiyeke, ndifuna ukukubuza umbuzo. Lati, kulungile, yintoni? Lati, uyakholelwa ukuba kukho uThixo? Lati, ngokuqinisekileyo ndiyayikholwa. Lati, ndiyikholelwa oko ngamandla njengoko usenza. Ndingaqikelela mzwana uBrenham. Lati, uyakholwa ukuba laa Thixo omnye wawela ubunzima bakhe waza wanziwa inyama waze wahlala phakathi kwethu ngokobuntu bukaYesu Kristu ukuze asindise umntu? Lati, ewe, ndiyakholwa yiloo nto. Kwaye wafa ukuze asindise abona njengawe nanjengam. Yabona, ewe, ndiyakholwa yiloo nto. Lati, ngoku ifana nje noku sonke sikwisakhiwo esinye esikhulu apha, kwaye sisentolongweni, kwaye andikwazi ukuma kule kona ndize ndithi oku kuza kundinceda ndiphume entolongweni. Ndime kula kona ndize ndithi oku ya kuza kundinceda ndiphume entolongweni. Sonke sikwimeko efanayo, kwaye wonke umntu owazalelwa kweli hlabathi wazalelwa esonweni nobunjelwa kubugwenxa, weze ehlabathini ethetha ubuxoki, ungumkrekqo okokuqala. Omnye wabuzwa ngenye imini wathi, mzwana uBrenham, ukuba ingaba kuya kubakho umahluko phakathi kuka-Adam no-Eva nabantwana babo namhlanje uba bathe bahamba ze bonke bahamba ingaba imizimba yabo ingaba iyafana? Ndathi, hayi mhlakazi, sasibuyela ekhaya sivele ekuzingeleni oonomatse umzwana uFred kunye nam neqela labo. Ndathi, hayi, aziyi kufana. Wathi, ingaba uthetha ukuba u-Eva wayengayi kuba ngumfazi njengeentombi zakhe, kwaye uAdam wayengayi kuba yindoda njengoonyana bakhe? Ndathi, kwiimeko ezininzi kodwa kungekhona kuzo zonke iinkalo zomzimba. Wathi, buya kuba yintoni umahluko? Ndathi, babengayi kuba nayo nayiphi na inkaba, badalwa injalo, babengadityaniswananga nanto. Oko nje oko kusekho kuyo yonke into ezelwe kweli hlabathi bonisa ukuba ngumkrekqo ndayokuqala. Njalo lona, ndathi, ngokuqinisekileyo kukho umahluko. Babengayi kuba nenkaba, babengadityaniswanga nakweliphi ibhinqa ukuza apho. Yabona, uThixo wabadala. Ngoku ndathi, ndifuna ukuthetha into. Wonke umntu kule ndlu yentolongo, ubani ongcwele, ubani ongazalwanga ngesondo, ubani onokunceda omnye nokuba uyintonina, sonke sikwintolongo enye. Kodwa uThixo wazenza enye yendalo yakhe, waza weza ngaphaya kokwabelana ngesondo ngegazi elingcwele awalidalayo ngokwakhe, waza ngalo elaa gazi wasihlangu ndatha yakukholelwa oko tata lati yayikholelwa lonto ndatha uKristu wafela abantu abakhohlakeleyo njengawo ngoku inye kuphela indlela yokwenza akukho nto unokuyenza uyakunika yona awukwazi ukufaneleka ngayo akukho nto unokuyenza ukuze uyifumane ukunika nje uyakuyamkela into akwenzele yona ukukukhusela esihogweni lati yakuyenza loo nto lati kodwa ukuba bendinokusuka nje ndilahle le midiza ndathi imidiza iyakuzihoya wena nje andikubuzi andikho ngqongqo ngomthetho ndikholelwa kubabalo kwaye bonke andinike bona ubawo bayakuza kum ndathi ukuba uyayikholelwa loo nto ngentliziyo yakho yonke lati ngentliziyo yam yonke ndiyayikholwa ngoko uyakuyamkela kuloo miba ukuba awukufanelanga kodwa nguye ofanelekileyo musa ukujonga kwisiqu sakho jonga kuyo kuba awunakuzenzela nto jonga kulowo ukwenzele into thekani ngaye ow lati ufanelekile ndathi nantsoko ngoko kwamkele oko akunika kona lati ndiyavuma ndaze ndalibhaptizela egameni likayesu kristu kwaye lona liphuma apha lantumeka umdiza kwiiveki ezimbalwa esidlulileyo bendisezantsi ndisiya kowabo ndabona umbono ngobunye ubusuku womthi osoloko oluhlaza ugawulwa umzantsi ujonge phezulu ndabona iibhodi zibethelelwe kuwo kanye ecaleni kwebhodi yokugqibela kwakukho ibhodi ephawulekayo kwaye ezantsi ngezantsi kwaloo bhodi ezantsi kanye kuya ekupheleni ephuma ngolu hlobo umthi waphuka kanye phaya laza izwi lathi bekufanele ukuba nguwe okanye ngekube nguwe waza upapa cox wawa wazophula umqolo apho waza ke ngentsasa elandelayo bezisa imidiza yakhe kuye xa wayesemandlalweni umnqweno wawumkile kuye kwiiveki ezidlulileyo akazange ancamle nomnye akafuni nokufuna enye okanye enye into yabona kwaye bendikhe ndambona emzuzwini odlulileyo xa izandla zakhe bezingwevu nje yonke indawo kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo ngemidiza kwaye ngoku akakwazi nokumelana nomnye ukuba abe ngakuyo beka izinto zokuqala kuqala musa ukuzama ukuba ulunge umbinda yokuqala kwaye akukho nto onokuyenza kukho umgca owahlulayo kwaye bonke abantu bakweli yacala ngoku xana ndazalwa kweli hlabathi kwakuphakathi komtshato ongcwele phakathi kobawo nomama esibelekweni sakhe kwakukho iqanda kwidlala likatata kwakukho iseli yegazi ubomi bam buqulathe loo seli yegazi ngelilo iqanda likamama iseli yegazi likatata kwaye xa la seli yegazi yaya kwindawo yayo efanelekileyo ukuya kuhlangana neqanda xana yakwenzayo indalo yayalelwa kuthixo ukuba indinike umzimba kwaye ngoko apho ngoko ndazalelwa eluntwini ndanikwa ithuba lokuba ngumntu okrelekrele njengabantu benjalo apho ndinokuqhuba imoto okanye ndingenza izinto njengabantu ukuhamba ukuthetha ukuqhuba isithuthi nanjalo njalo ndanikwa oko ngokuba ndizalelwe kusapho labantu kwaye ndanikwa amandla obulumko ukuba ndibe ngumntu ngoku xana ndazalelwa kusapho lukathixo ndeza ngegazi igazi landinika ubomi kwaye emva kokuba ndiphile kukristu wandibhaptiza ngomoya oyingcwele namandla ukuba ndibe ngunyana kathixo ngoku njengokuba ndingahamba ndithethe njengomntu ndiqhube imoto yam njengomntu ngoku xana ndamkele umoya oyingcwele ndamkela amandla okukhupha iidemoni ukuthetha ngeelwimi ezintsha ukushumayela ivangeli ukuphilisa abagulayo ndibhaptiziwe hayi ukuzalwa kodwa ukubhaptizwa babehlanganisene kwigumbi eliphezulu bonke bethandaza egameni lakhe babhaptizwa ngomoya oyingcwele kwafika amandla enkonzo amen uyakholwa ukusa kubomi obungunaphakade kwaye uzalwa ngokutsha ngokholo lwakho uyesu wathi uyohane ongcwele 5:24 lowo uwevayo amazwi am aze akholwe ngulowo wandithumayo unobomo obungunaphakade hayi umoya oyingcwele unobomo obungunaphakade nje uzalelwe kusapho lukaThixo kwaye emva koko wabhaptizelwa umoya oyingcwele ngamandla obukrelekrele bokholo kukukholelwa kwivangeli nokuyisebenzisa nokwenza ukuba yisebenze ngokufanelekileyo amen emva koko wenza njengonyana kaThixo emva koko nokuzikhupha iidemoni uyesu wathi le miqondiso iya kulandelana nabo yabona egameni lam bayakukhupha iidemoni bathethe ngeelwimi ezintsha baphathe iinyoka basele izinto ezibulalayo yabona wamkela amandla ngomoya oyingcwele ukwenza ezi zinto ngoku xa wemkayo wathi kulungile kum ukuba ndihambe kuba ndingemkanga umoya oyingcwela usayikuze yabona efikile ke iya kulohlwaya ihlabathi ngenxa yesono afundise ubulungisa anibonise izinto ezizayo yimibono ke leyo uya kuthabatha izinto endinifundise zona aze azityhile kuni kwaloo mazwi okokuba uzile akukho mntu unokuliqonda ilizwi ngaphandle kobhaptizo lomoya oyingcwele kwaye xa umntu esithi unobhaptizo lomoya oyingcwele aze aliphikise ilizwi ukuba lilungile kukho into engalunganga upawulos wayengumgxeki wetestamente entsha yayingeyiyo testamente entsha yayingekabhalwa upawulos wayengumgxeki wobukristu usawule kwaye xana wamkela umoya oyingcwele waya iminyaka emithathu ezantsi easiya waza wafundisisa izibhalo ngokuba wayefundiswe phantsi kukagamaliyeli umfundisi omkhulu emva koko akuba ebuyile kwaye emva kweminyaka elishumi elinesine wenyuka waya kuhlangana nopetros eyerusalem kwaye wafumanisa ukuba babe lilizwi nelizwi ivangeli enye uthixo kwami owayenaye upetros washumayela ngomhla wepentekost kwaye abaxelele babaguquke kwaye babhaptizelwe egameni likayesu kristu kwaloo moya oyingcwele mnye wakutyhila kupawulos wabaxelela kwizenzo ishumi elinethoba emva kokuba bebhaptizwe ngelinye ixesha nguyohane wathi nimelwe ukukuba nibhaptizwe kwakhona egameni likayesu kristu yabona yabona umoya oyingcwele uhlala ngqo kunye nezibhalo lukholo kukuya luvula yonke imfihlelo amen ibhayibhile yathi uyohane wokuqala isihlanu isixhenxe bathathu abangqinayo izulu uyise ilizwi owayengukristu nomoya oyingcwele aba bathathu banye kwaye bathathu abangqinayo emhlabeni amanzi igazi umoya aba bathathu abantonye bavumelana kwinto enye ngoku awunakuba noyise ngaphandle kokuba nonyana awunakuba nonyana ngaphandle kokuba nomoya oyingcwele banye kodwa unokugwetyelwa ngaphandle kokungcwaliswa kwaye ungangcwaliswa ngaphandle kokuba nomoya oyingcwele ukungcwaliswa kungegazi ngegazi kuza ubona yabona kwaye umoya oyingcwele ngamandla kaThixo yabona amandla anikwe ibandla niyakwamkela intoni amandla izenzo isinye isibhozo emva kokuba umoya oyingcwele ufikile phezu kwenu niyakwamkela amandla hayi niyakuzalwa ngokutsha niyakwamkela amandla emva kokuba umoya oyingcwele ufikile phezu kwenu emva koko ningamangqina am eyerusalem kwela kwayuda nasesamariya kude kuse nasekupheleni komhlaba yabona namkela amandla emva kokuba wamkele umoya oyingcwele kodwa kuqala ufuneka wamkele umoya oyingcwele kwaye lawo ngamandla kaThixo yabona ukubonakalisa nokubonakalalisa wena njengokuba wawungumntu kwaye wafunda ukuthetha nokuhamba kwaye wenza izinto ezenziwa ngumntu xana ubhaptiziwe ngomoya oyingcwele unikwe amandla okwenza njengoonyana neentombi zikaThixo akumangalisi ukuba abantu benze kwaye benze ngendlela abenza ngayo namhlanje abazange bazaliswe ngumoya oyingcwele ukuba bebenjalo bebeyakwenza ngokwahlukileyo babanga ukuba banayo kodwa uyesu wathi niyakubazi neziqhamo zabo ke ungayenza njani uyabona iphithene nje yabona kodwa buyela kwiinyani ngoku ukuba uhamba ngokuthe tye uzibanga ukuba ngumkristu siya kumemela ngobu busuku esithebeni senkosi namhlanje akukho ntandabuzo phembeleko uthatyathwe kwisizwe sonke abanye babo ngendlela enye abanye ngenye kodwa ndicinga ukuba eyona ndlela ingcono yokuyenza ukulandela izibhalo kanye ngendlela abenza ngayo ezibhalweni ndicinga ukuba oko kuyakwanela ingaba unayo ibhayibhile yakho mzalwana uNeville mzalwana uNeville ngoku uza kufunda izibhalo
in the 11th chapter of 1 Corinthians beginning at the 23rd verse
kuba mna ndakwamkela kuyo inkosi oko ndandinikelayo nam okokuba inkosi uYesu kwangobo busuku yanikwela ngabo yathabatha isonka yaza yakuba ibulele yasiqhekeza yathi thabathani nidle ngumzimba wam lo owaphulelwa nini oku kwenzeleni ukundikhumbula kwangokunjalo yathabatha nayo indebe emva kokuba kudliwe isithi le ndebe ingumnqophiso omtsha osegazini lam oku kwenzeni ngamaxesha onke nisukuba niyisela kwenzeleni ukundikhumbula ukuba ngamaxesha onke nisukuba nisidla esi sonka niyisele le ndebe niyakwazisa ukufa kwenkosi ide ifike ngoko ke osukuba esidla esi sonka ayisele indebe yenkosi ngokungafanelekileyo uyakuba netyala lomzimba negazi lenkosi kodwa makazicikide ngokwakhe umntu aze ngokunjalo adle kwisonka eso ayisele nendebe leyo kuba lowo udlayo kwaye uselayo ngokungafanelekileyo uzidlela aziselele ukugwetywa engawucaluli nje umzimba wenkosi ngenxa yoku baninzi phakathi kwenu abaswele amandla nabayimilwelwe kwaye abaninzi balele kuba xa besizigweba ngesiba asigwetywa
We are chastened of the Lord that we should not be condemned.
Kodwa xana sigwetywa siyaqeqeshwa yinkosi kuze singasingelwa phansi ndawonye nehlabathi. Ihlala iyinto engcwele, into endilisekileyo. Ndicinga ukuba kufuneka sithobiseni iintloko zethu ngoku ngomthandazo othe cwaka. Ndithandazeleni, ndiyanithandazela. Masithandazelane kuze uThixo abe nenceba kuthi izidalwa ezingafanelekanga.
That's about to partake of this great sacrament
ezimalunga nokuthabatha lomthendeleko omkhulu wokukhumbula ukufa kwenkosi yethu
this prayer of confession we offer to you our father upon your golden altar
lomthandazo wokuhlambulula siwenza kuwe bawethu phezu kwesibingelelo sakho segolide kunye nedini lethu inkosi uYesu sikucela egameni lakhe amen Ngoku ndiyakholwa ukuba abadala baya kuthabatha indawo yabo kwaye baya yebandla kwaye baya kubanyusa abantu njengoko besiza umqolo ngomqolo kuze bazuze umthendeleko hlala ucinga ngalangoko mvana ethandekayo efayo igazi lakho elinqabileyo alisayi kuphulukana namandla alo lide lonke ibandla likathixo elihlawulelweyo lisindiswe lingabi sona kwakhona Masithobeni iintloko zethu. Bawo onenceba nongcwele, Yehova, usomandla omkhulu. Thumela iintsikelelo zakho phezu kwabantu bakho njengokuba silindile. Xolela izono zethu. Ke ngoku sinikela kuwe lo mthendeleko, le wayini, iidiliya ezikhulisiweyo. Nezandla zabalungiseleli, zakutyumza oku kunye. Kwaye yenzwa iwayini ngenxa yesizathu esiyizisela sona kuwe ngoku ukuze ibe nokumela kuthi igazi lenkosi yethu uYesu Kristu ndiyakuthandaza bawo ukuba uyingcwalise iwayini ngaloo njongo xolela sonke isono sethu kwaye banga bonke abantu abamkela le wayini emizimbeni yabo bangabangaba nempilo amandla nosindiso oluvela kuwe Siphe oko, Nkosi, sikucela egameni likaYesu. Amen. IBhayibhile yathi, xa waqhekeza isonka wasisikelela, wathi, thabathani nidle, ngumzimba wam lo, owophulelwa nini, oku kwenzeleni ukundikhumbula. Kwaye xa sithatha ezi zahlulo zincinane zesonka, ikosha, eyenziwe yangena gwele, senziwe ngamaKristu, senziwe ngenxa yokuba simele umzimba kaKristu. Siyayiqonda ukuba yayingabafundi bomhla kaKristu okanye umhla webandla abathabatha ezi zahlulo balungisa isidlo kwisidlo sangokuhlwa sokugqibela sikaKristu. Kwaye ukuhla kuyo yonke iBhayibhile yayingabafundi abalungiselela ezi zinto ebantwini kwaye namhlanje abafundi bethu bale mihla abazalwana bethu apha bebandla abafundi bale ndlela balungiselela ebantwini kwaye baya kuzithabatha ezi zahlulo bazinike abantu. Kwaye ngoku xana usamkela esi sono, khumbula simele imvano kwiminyaka emininzi eyadlulayo, xana imvano yakwaSrayeli yayosiwe emlilweni kwaye yathatyathwa nemifuno yekrakra. Abantu baba namandla, izihlangu zabo azizange ziguke, iimpahla zabo azizange zifike zibe ngumsonto kulo lonke uhambo bade bafika kwilizwe labo ledini. WangawuThixo, angasigcina sisempilweni, sonwabile, simkhonze side sifike kwilizwe ledinga asinike lona. Masithandazeni. Bawo wasezulwini onenceba, njengokuba ndithetha ngobusuku ngalowa ungcwele, umzimba ongcwalisiweyo wenkosi yethu, kuwo ekwahlala inzaliseko yobuThixo. Xa ndicinga ngalo mzimba ukhandaniswa kwaye usaphulwa, kwaye igazi liphuma, umqolo wakhe neempambo zakhe zikhazimi, imifumbo inyuka isehla kumqolo wakhe. Xana ndicinga ngesi songa sishwabeneyo nesibethiweyo simele okuya, ibuya ihlaziyeka ezintliziyweni zethu. Sibeka iintliziyo zethu, Nkosi, phezu kwesibingelelo sakho ngobu busuku. Sixolele, owuThixo. Kwaye sanga esi songa sophukileyo njengoko sisiya emlonyeni waba izicaka zakho, kwaye bangaqonda ukuba yayingumzimba wakho oxabisekileyo owakhandaniswayo wahlatywa. Kwaye ngemivumbo siphilisiwe. Siphe oko, Nkosi, ngcwalisa esi songa sekhosha ngokwenjongo yaso. Sicela egameni likaYesu. Amen. Ibambe nje umsuzu.
It is not closed communion. Every Christian believer is welcome to the table of the Lord to have this fellowship with us.
Ayingomthendeleko uvaliweyo. Lonke ikholwa elingumKristu lamkelekile esithebeni seNkosi ukuze libe nobudlelwane nathi.